tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe jamaali modo hede ngone bete alkamisar jeegon lewru avril hitande 2023 yamda jena yottake kormu e atarade no kuji anagone le lamu yuar Ousmane Niall buldo kabaru jido Mamadou Watara wonen to buggi jande to petindo wida fa joni denago heba ka farabugu faye tawede mangal pade ngon le on nokku le o wattu mo du gelle yogaje le sa hangal ana ngonde bisiminde e gube kaldal fa jam hebe ngal projet ngaji didi moinama fa yewto ko gasay dow tabagol ladde wote commission DDR integration gouvernement hokki o kabaru le yonterende julde pak wadan le balde sedda tan do kabaru mudun yambereji semen ko be noddirta semen senta ana gondi e lanindede edu wonno semen senta hedde kristien en kebanna jabu le zurnangal yidi woni sembe kabaru jidi beta ko bismillah mo don hedata ti juta mani ndena guwartay no yidira fa joni le gelle yogaje de gube jaddin ko be uddi le majje eden baawi limtude farabugu do himbe mudun nafa joni imbaba yaade do njidi fu dun fayi e tawede larme mali won le on ko le o wattu goto le cercle gosi no ko gondo le lamu tumbutu ana wondi e bisiminde e gube be e gube ndogi sabe hippongoje terroriste en do ngendi indaki le yontere yabinende fa bidre den nafa kedden Umar Waygal e Mamadou Samaseku
ngombe nokko no dirtede farabugu e bi wattu joni o jam e deejere Anton Feiso hakkilaji mabbe jodaaki il arme o yottile o don nokku ka dum e tayle fu be bi be baawa yaade do be jidi furu goto mo jaba inde mudum inde ton wi be baawa remde ton gese mabbe be baawa yaadu e lumoji di dum war duubi tati nyaloma handen o
golle gese wala awgal wala wana hala jago saato saato larmo hokkata min ko mi nyamata mi tusa yaade le gellel gongel soral sularmi doti min denna na wudi kanon ironi mi uddabe ni
le saha leddi nokko no dirten indak idum le lamu gosi gobe jaden kobbe bi hi jamarnde joppo ton nokkole muudi en ila le nogay tati lewru mars jabbi non du dum lati sababu su yimbe wobe tombe kuli sanne joppi nokko kanko jokko tatobo mer gosi no dirten agisa ag arha hila o wattu jono jamarnde wala fuko jogi tonan haja mballigu ko yaawi
na sayen premier
ali golle mum ardi wadde hoge temede nayo yimbe limta ka tawama ujunaji wala fe temede kewde den nokku mi domi ujunaji kewdi yimbe safareji nyamduji e ko nanne mudun hasindina sukabe robe buri hawde e jamaa jam wala fele ndaki e gosi
micintinde o wiide le aswer jabbinonde armi malo wiama hijande mabbe e chamu yito e tuna jihadin kobe nokku no dirte dogofiri le lamu segu neddo goto heddile hen dido barmile hen no sedi bombe tombe kollitiri wiide
tongande cagitinde dunk ande gollono hore mudun mo nations unies holiti ko yido kabar hakke bibbe adama en le mali cagal to gondo do civil en hala nane en e politikan ko be hunukoji mu ben ana gonde e uddede e wimako aliudin beedi wida yoni ko ti dalla mali o hunjane hore hedon hani wadede fa ti dallo hebene jogala hedon hani wadede fa saddeji di darane fa bidore en famke en Mamadou Samaseku Umar Waygalo
e wi odo dunke gollono nations unies huncangol hore telaji di yo e le dati dabereji jabuji hultadi di kedanna ali untin
j'exhorte le mali
wadano tango fiwde e leedi malindi lamu kobbe kanye faabo tobe leedi di tinno gadano ngatta fu yalla tiidallaaji mawdi gondi le nokko o an hebene jogala be jaltina do hen dati no be kani renirde jamare de yirure du hebe hakki bi adam en dewe li tatteji
non dun famuri fu seni gindo dunke kabaru ndenagu e wi ko leedi malindi e pabotodi ndi na hani hawrude do gotum bangal teddingol hakkeji tomonte en e hatogol jam e denagu
fadi sede mono fu yi e hoddiri wiide e bile minisma e mali lamu hakkundejo ana tiidna be golleji mabbe e jile mabbe e famu mabbe e umma daraji mabbe le leedi malindi hono no be mbayi hoddirinde no golleji di yarato hono jam e deejere way tabitinde ko wana dum mali do holliti wiide minisma do se wari fa walla dum fu walla dum hono o yidi wallirede dum woni wana hono wallude e mojjereji tan e wallude on laawi ndiyam e laawi mode e laawi nyamleje mais be acca be jaba wallude mali du tawe e kaboobe inde minisma be du jippo haba honno sodnaaci de mali hakoto ni ni dum woni wayde leydi ndi
le to gade mako aliuntin dalike leydi mali ndi e kedde annaru ndu do no be jogori kabaru hakkeji tomonta en on dardi kedde annaru ndu dun tinno guldidide e bamako e sembine dun guldal gal
sakiraabe di kabaru fu andon baa hebde do bembe ande de do hella men facebook kanya konta twitter Gofarne ma Mali o holiti le yontere jaɓɓene nde moƴƴingol fedde darantonde teddugol kaɓorɗe e nannitingol ley laamu o. Kabaru hokkama libatu conseil des ministres 1 e wi laamu o o immadara fanda muɗum yo ƴewtade ko yori ley taɓugol windande DDR e commission d'intégration yalla golleji kaldan gaɗangal fa jam heɓe ngal an jaafa fa ɓiddireɗen faamu keɗen Oumar Waygallo.
Gouvernement leydi Mali nden wonde waddoni immadaraji fa ƴewto yalla hono kaldale kawral ngal hani jokkitirede le majjoɓe gonde wadde le cuncun ko projet ngaji ɗiɗi non to gande hollitiri wiide kono ayri bangal no jamar nde fo han tetirede kaɓorɗe muɗen fa watte le armée o ndeɗo fedde waran waɗede le réseau ngaji ɗi non to gande hollitiri wiide ko ɓantugol ɓeɗo yimɓele joguiɓe kaɓorɗe fa nata le armée o fuɗɗa le leydi meɗen ndi ko ɓuuri yimɓele ujunaji capanɗe jeɗɗon ujunaji nayom gatta ley hen keɓɓe natude le armée o wattu joni ɗo ɓuuri yimɓele ujunere e temeɗe joyon. Caggal muɗum kanko noddirteɗo Souleymane Dembélé colonel laamiɗo fedde dirpande ñalawma hannden o o wi ko wiya armée ano wonde wadde immadaraji fa ɓanta ngalluure kidal nde ɗum wona gonga o wi armée o fa hannde an tawa caggal kaldal e kawral ngal.
Wamɓe diina chrétien ana gondi e lanidade julde muɓen ko ɓe noddirta pakka ɓe mbi immadara muɗum eɓe gondi e dogodaraji muɗum e lanidaji muɗum ɗiɗo ana gondi e yarude yesso yambere ko ɓe noddirta semaine sainte fuɗɗi tatteji kewɗi leydi men ndi e wi maɓɓe henen heɗeno wonno e semaine sainte hedde ɓe chrétien en noddirteɓe protestant en e catholique en honno ɓe jammidirta ɗum anni ko lalay sawale tat in fa heɓini en jaabu ɗi landi do faccitago Oumar Waygallo e Mamadou Sama Seku.
Kanko noddirteɗo Bamba Kone pasteur église Boulkasum Bouguɗo o wi ley semne mum noddirta pakko ɗum woni kamɓe chrétien ɓe koɓe mbiyata nde annabi Isa immiti e haalaji maɓɓe ɗi.
Nabila Isa ñande aljumare iwi hen mayiti makko waɗama ñande asawere ñande alan furuɗo balɗe tatoɓo wurti ɗum ɗo woni asulu yontere pak yontere ndere muɗum chrétien ɓe yambinon yawtugol Nabila Isa alayhi salam.
Kono ayri bangal chrétien noddirteɓe catholique ɓe mbi on wakkati annabi Isa yetti nokku noddirteɗo Jérusalem kanko noddirteɗo abbé Fernand Koulibaly o o wi on ɗo wotto chrétien ngaɓe an kani wadde duwawuji mawɗi
ndeɗo yontere to catholique en ɓe caguitende chrétien ɓe tottete ñamduji min nawtorto kala sembe calɗi amen e hakkilo amen yalla yambinde pascal o nden yontere fuɗɗo nde gila alan lollirɗo dimanche de ramu fa alan jokko e muɗum forro e wurtingol Nabila Isa alayhi salam.
Le ndeɗo yontere fo ɓe mbi ɓe gaɗan duwawuji no jaam e deƴere hani wartirde ley leydi Mali ndi.
Sini hal ramadan halama ɗum wonno wiyama e julde ɗoni nafillaji hay eɗen andi himɓe hewɓe hono nandorɓe mbiyata samburu pullen ka fuu ena jiɗi yaade julde nafillaji muɓen ɗo almami tawete ana yaawi e julde muɗum hay haala ɗum wonno ko chroniqueuse amen Adama Amadou Haydara haalanta en dow faccitago Mamadou Sama Seku.
Ali Yusufa jokkole mo warata duuɓi capantati ñande fof caggal taccugol korka e le saamako danejo e kuri makko e kañum ɗum kufuna do hoore o nanngal laawol julde nafila sikki wala o mbiyan ɗum ɗo kay wona kanko tan e lenduɗo liru korka gonga jaati ka noon kanko Ali o suɓoto nokkuɗo watta nafila makko yo saabi wattu mo waɗate e julde nafila nde min kam wiyan nokkuɗo julde ɓuuri yawde noon hollitiri Ali wona Ali tan woni oɗo alhaali o noon ɗum wurdi mimi e goggum Hajara eɓe jaawi noon addarde yimɓele yalla ɓe keɓa placé nokku o no heewa jama sanne e wimaɓe ramadan o hiɓɓini balɗe sappo e joyi ka noon kanko Ali o haali e duppi amen wiide andonno ɗiɗo wattuji ɗi jamara nde motti yaade miside hono e fuɗɗode nde koy hono holtiri almami o kala hinniɗo julde nafila jamma le ramadan o waɗiri ɗum soboyi anda junumaji ma fof jafete ndenno en duwoto ramadan o timma e jaam.
Sakiraɓe ay andon wiide ɗo kadude kabaruji ɗi ka andoni fo ɗo mbawi hewde 3w.studio.tamani.org naata fa kettino ɗo mbawi noddu numéro wiyamo 37 321 ka kedda heɗa ɗo e seeɗa yewtere mag santé nde waran jokkininde wassalamu. E yewtere magge santé nde ley nde yontere ana fawi dow kabaru yarnugol ɗum ko tawɗen e ɗum ko tawa jaaleñi kewɗi ley leydi meɗen ndi fa ɓiɗɗo debbo na debbo du fu laatiɗo fu sa yetteke yetteke ɓeynude no yalla ana faya no fa laato beɗlo jiɗa ɗo no hewɓe jarnata ɗum na koƴata ɗum no yogaɓe mbirata no o golle no andinɓe kabaru dogotoren yogaɓe kayi kolliti wiide ɗum wawi laatade kutteji banggal cellal saabu jomum ana wawi heɓu de fay fayru bondudo no ko ay latade on nyawji yogaji no kambe andimbe finata be koltiwide e yarne goddun an holla wide jom en go bawde le galleji yogaji fa be dureden faamu anni ko umar way gallo hebeni en do fa ba mo hejaabe mi wombe le nokkuje de do faccitango kanko e mamadou samaseko
yarnu gol debbo yo do hunde andande le jalleñu goddi anton so bami fa debbo badiki hurtade den yarnete le jalleñu goddi didu so jomu bami fa hurtiki den yarnete e lebbi tati mudon di kanko noddete Kumba Yatara o holiti do jabbirinoki le dido datti lebbi tati o wi jomu watta an yarne nyamduji ngatte di woni gauri ebe nawtiro dun kosam chobbal boyri kanye maro defango be dadda le hen nebam kanye e tew holiti do wakati so jomu saliki nyamde fiyete jati
chobbal keccel umangal on wakati ibire ka tan jomu yara dum ka hugo tumbude timmi ceddina ka ko ndiyam reta na yara ndiyam dan do tob do yaade midi kasim maro defe tew lotte fa heewa yowe do maro go ne banay wise hen tawan kofam makko moddinama anni joodi be kofam dan moddinama o nyallan o moddira nyiri ndi du kofam dan du do yaade salli fana janan nange de o darto te yarde tob bangal jonka ndiyam tan o yara ta wakati yaade safo enni to lelo ike jamma fu kofam dan o wala to o ma yara faaye
micite de wiide arande idum anda sanle sa halleedi meden di kale ko sakti ko no nyawuji din gonde bangirde le nokkule de no galluji de ka fu yoppi dun honno gawo wordi no
le kirduji de kabar mudun da wontina hore ka non ngallure gawo kay antadi yede manda do dum wordi wakat juno so wadu dum dem kay do wodi no ana wonno le kirduji di jash ka jamarande muti dum
yarnude jomun dum wana ko anda le baleri leedindi kambe senefobe gombe sigaso be mbibe anda dum
yame kabike ko
minani wiide ko roborobe burdabe nangada dum be jennano rewo mabbe fa haa sigaso ko be andana o do nisu meedi yidi jarti ko buri hewde fubbe ngato dum
yarnugol jomun ana hollita wiide galle do iwato do ana jogi bawde non kambe andabe kabaru finatawa be kollitiri wiide kanko Mohamed Jean Pierre Tita o andando dido golleji
fana mudun gubo yo yalla surba on heba no yawiri kurtinomo tabi dum dona jeyda e ngadi debbo non ngadi debbo yirete sunni o yito jongali mako li o do alhali andete wiri jati o yi nokku do modjara wodi don jawdi en o dabaji ko dum woni
kuteji hoddu way wadude fewde e cellal jomun kanko noddete Abdul Razek andan do kabaru nyamduji o yidu way latal sababu nyawuji kewdi
la premiere conséquence ce que
ça jidi jomu buti dan fa jabito sabi o do alhaali o dum lato sababu nyawuji hono jabet e nyawuji bernde e ko nande mudum dum sambi non dum torraji bangal waltingul nyamduji limbe utube be ko buri hewdo dum hoyfube bangal cellal
andabe kabar fina tawa koliti wiide nyalom hande ko buri nafude neddo jaba no worri no tan sabe an fayi holliti tawiide jomu an selli